mudlala nendoda ethi sithanda sobabili awungeke ilunge awuwe isamudlala nendoda ethi sithanda sobabili awungeke ilunge
uselusi swamushe lamina uzamuthini Kanti mina ufuna ngenze njani Ngitheme kanjani Ngoba kusasa uzobe usufuna umngani wami Oh ngiyabona ukuthi ufuna usixabanisa Oh ngiyabona ukuthi wena awusazi Ngitheme kanjani Ngoba kusasa uzobe usufuna umngani wami
Awuwe Isamudlala lendoda Ithi sithanda sobabili Awungeke ilunge
Kwavaleka mehle wangabona uhamba nobani ufuna ukuhamba nobani
Awuwe isamudlala lendoda ethi sithanda sobabili awungeke ilunge Awuwe isamudlala lendoda ethi sithanda sobabili
Ngitheme kanjani ngoba kusasa uzobe usufuna umngani wami Siyabona ukuthi sikushaya ikhanda Kodideka ingqondo Kwavaleka amehlo wangabona Uhamba nobani ufuna ukuhamba nobani
Awuwe Isamudlala lendoda Ithi sithanda